E rauranga tira mā o Aotearoa me te Waipounamu, nau mai ki Takutsua. Ko Kaweru Sahau me ngā pūrongo o te haora, na te pūtea tautoko a te māngai pāho. E haere ake nei I Wātea. Kia whānga I te pani I te rawa kore, pōkai kaha nei te aranga mai o Matariki. Kua whakakotahi atu he tira ruku kina ki te whanganui ātara. Ka nui ake ngā hua I te ratonga mātauranga ki ngā whānau me ngā tauira o te motu, ma te pire mene mana I te ture mātauranga me te whakaakoranga, ā ka hui ake a tātou kuhinga kōrero ki te hākina kina. Kia whānga I te pani I te rawa kore pōkai kaha nei te aranga mai o Matariki, kua whakakotahi atu he tira ruku kina ki te whanganui ātara. Hua te kōrero a te kai kōkiri o te kaupapa nei a Eugene Ryder, whai muri I tā rātou whakanui tēnei wiki mo te tau toko I ngā kaupapa Matariki o te takiwā ma te tuku kina. Hei tā Ryder, he nui ngā hunga kāore e tāia te ruku a he whakaaro nui e nei mahi mā rātou.
I te mea, ki te marama hau e tahi o tata nei whānau, nea kaore e ruku, kaore he pūtea mo te kai, mo tende, po te hautapu. Nā reira, whakaro au, ko wai au mehe mea kaore au e koha atu, ki tata nei hapuri, ki tata nei whānau.
Ka nui ake ngā hua I te ratonga mātauranga ki ngā whānau me ngā tauira o te motu, ma te pire mina mana I te ture mātauranga me te whakaakoranga. Ko e te kōrero a te minita mātauranga tuarua David Seymour, whai muri I tana tuku I tana pire ki mua I ngā mema pāre mata I tēnei wiki. Ko tētahi o ngā mene mana ki te ture ko te whakarite I ngā tukanga e ngā ware ai te whakatua no I ngā kura hourua, mai te tuku tono me te whakaaitanga, ngā aro takenga, te whaiwhare me ngā kaimahi anō hoki. Hei tā Simo, ma o ngā panonitanga ki te ture e hangore ake ai te rātonga mātauranga o te motu. Ka whai hoki te pire kia ngā ware ake te whakatu I ngā kura ko hunga hunga, kia pai ake hoki te āhua e ripuata I te haere te kore haere rānei o ngā tauira ki te kura. Hei tā Simo tonu, ka tūwhera ngā tāpaitanga ki te whakatu kura houdua a ngā wiki o te marama o hūrae e tū mai nei. E hāpai ana I ōna iwi I ōna whānau maha te mahi e haere ake nei mo te mema o Ikaroa Rāwhiti. Ko e te kōrero a pēni hēnare o reipa I muri I te ua tāta, I karawhiu I te wairua me te here taunga, ā e whārau ngā whare I Waipuketia. Hei tā hēnare, kua tau atu te mema o te takiwā ki te āwhina I ngā mahi whakaraora a te rākau whakamarumaru.
Engari, kua tukuna atu e mātou I tō mātou mema pāre mata no taua wāhira a Kusla Tangare menu, anā ki te wāhi, ki te ātatiaki, ki te tirotiro haere, ngā mahi, mahi miana, e ngā kai āwhina ki noto I te tai rāwhiti, anā I pātuhi mai ia ki au neina me te kī mai, ae, kua pare kura mia anō rātou, e te āwha, engari, kua māma, te taka mai o te ua I tēnei wātonu.
He hōtaka hou ka puta I tēnei wiki e whakatairanga ana I te aomotuhake o te mōteatea. Ko mōteatea te ingoa. A, hei tā tōna kai whakaputa, hei tā Casey Carr, no Takitini Productions, ko te aronga nui ko te whakamānawa I a ngai rangatahi ki te kaupapa. Hei tā Carr, e hara I te mea me reo Māori te tangata, engari he hōtaka ia mo te katoa.
I te timatanga ai ko ngā rangatahi, ko ngā taiohi, ngā mea, I hehea te anei e mātou te whāngai atu I enei. Engari, enei rā I te mea kei te huri te ao mō tātou katoa te ao Māori. Nā, ko te mahi o tēnei hōtaka he mea whāngai atu I te ao katoa. I te mea he kupu hauraro whakapākea te katoa, te hōtaka kataia te katoa I te mātakitaki me te rongo me te kite I ngā āhuatanga I tō tātou ao Māori me ngā pikitea me ngā āhuatanga me te wairua te Māori I puta I roto I ngā mōteatea.
Ko Casey Carr tēnā, tirohia te taupānga o whakaata Māori mō ngā whakamārama. Hoi anō e kainamu mai nei ko ngā kōreroha kinakina.
Areare taringa mai kia Manako I a pō I te whitukaraka I te rā hina ki te rā mere. Manako he hihiringa kōrero, he hihiringa mātauranga. Whakarongo rā nei kia Manako I a koe e haerere haere ana I te takiwā. I wateanews.com. Manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia mārama.
Mō ngā pito kōrero o te wā, tirohia te pai tukutuku hou, ara www.irakatiwatenews.irakati.com.
Kua taurite ngā wiki tōria State of Origin kotahi ki te kotahi. Whai muri I te haukerea ngā New South Wales Blues I ngā Queensland Maroons I Nāpō e 38 ira ki te 18. Tuana ki Poi Piripi, hore kau he whakautu a ngā Maroons ki te ngaru kahurangi I pai ki te tāo nera I Nāpō. Me tarātou whiwhi I ngā piro e ono kia puta teihu ki mua e 34 ki te kore I te wehenga tuatahi noiho. Koe tērā ngā piro nui rawātu I tētahi wehenga Origin no te taukotahi mano iwa rau 83. Hei tā te kaiārehi matu I te kapa, hei tā Michael Maguire. Ko te momo I kite I ana kai tākaro I te wehenga tuatahi, te momo e hiahiana mo te tukinga tuatoru anō hoki. Ka tū te tukinga rā a te 17 o hūrai ki Piripane. Hoi, me mitua hau I konei mea tātou kohinga kōrero ki te taumato te haura. Ko kawiru sahau, e tau ana.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, e whakamārama.
He mea. Tautoko nā te māngai.